kama utawatoa roho kwako singo kingo una blessed do piki 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 shika shika weka kiki kwa mbuto weka tiki nikuweke paka dipi otuna siridhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setama achana na story anazongea eti muda na kupotezea ingoje ma kidogo 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 me got you got you mama me got you got you me got you mama me got you me got you mama me got you me got you mama me got you nakuita namba moko kopa yetu logo no no kumazali embe dodo sweetie kama jojo otuna siridhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setama achana na story anazongea eti muda na kupotezea ningoje ma kidogo 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 me got you mama me got you me got you mama me got you yeah majuto mjuku uje uniache mwenyewe furaha yetu siku kuu mbele yako na nuku na pia kwa Mungu. Oh please believe me. Oh, oh, oh. Otuna siridhiki bado unanibariki upendo ile dabo dabo wabugie vidonge umeze na setamo achana na story anazongea na kupoteza ngoja kidogo kidogo